iyam de joyi mintaji sappo e joyi woni ko wittori kibaruji moɗe fulfulde studio kalangu nani e nder koye kibaruji meɗen mbiyen wakkilu leydi meɗen Niger Djidal naati caka mun e hoorejo fedde hakkilinde filla yoɓe hijjore. Nimɓe sappo e jeetati dilloɓe leydi Algérie kan woni ko majji. Gouverneur mo région gender noddi hokkoɓe hibaru gam battuli darnude laabi go. Yewtere meɗen pindinal hande ƴewtana do filla mayde biyeteɗo Elage Mamman Taya Jimo. Gore jam hirtema yerno kalirannomi o e nder koye kibaruji moɗon mo hallini ɗo enda illo mbiyen wakkilu leydi meɗen Niger biyeteɗo Maître Sirfi Ali Maiga jeydan naati caka makko e hoorejo fedde hawjinde siriyagol yoɓe hijjore umora biyeteɗo Cheikh Bello Garba e faware joni hooreɓe agencuji dow filla hijjore duɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeego. Joɗa kaale moɓe gaɗi o dow filla hijjore nde e faware joni mbiyeɗeɗa filla ɗerel biyetegol visa e passeport. E nder kibaruji meɗen ni mbiyen illu ko laabi darna hakkunde laamu leydi Algérie e laamu leydi meɗen dow filla ɓiɓɓe leydi Niger fuu laatiɓe tawa ɓe ganda talkuru mberka to endan tinno gartire altine bittiɗo ɓiɓɓe leydi Niger sappo e jeetato dilloyɓe leydi Algérie wartude wuro leydi Niger ɗo endan kalki. Ɓe gaɗi ñalawma muɓɓo iɓe dilla nder jayri ndi iɓe piilo naako nder majjum ko soogeji kawjiɗi filla ndenagu leydi jeyi pottoy e maɓɓe jaariɓe e posto kerol asamaka fande maɓɓe waddede ɗenda e nokkure latinde hakkilinde filla werɓe. Gongo Mamman Dantani yewtidi e hoorejo fedde mo arliton mbiyeteɗo Yunusa Malam Hassan nani kowi.
Yimɓe leydi Niger sappo e jeetato noon diwaaɓe leydi Algérie iɓe tefana huɓeere arlit dow laawol ɓe bini ɓe ñalli iɓe tefa laawol saydar baawɗe Allah ɓe gari ɓe caami dow soogeeji asamakka nden soogeeji ɗin adiɓe waddi arlit har ko daarata wallude himɓe ummotooɓe leyɗe mum en diwana leyɗe yaasin hana fedde duuniyaaru singaade ngam hawjaade fii o tan balla maɓɓe kaa ƴeewata. Golle fedde nde woni hawjaade fii hiwɓe e ko'e mum'en hana tilsinaaɓe bi'i ko kam en no giɗi walleede ɓe koota wuroji mum'en ko ɓe gadda sey min ƴamiɓe noyɓe bi'i nden ɓe jaabimin ɓe bi'i kam en korre ɗum waddi komin adiɓe min korri wuroji maɓɓe.
Fedde jingonoɓe awƴoɓe looreji hoƴoji nimɓe jaale hande subana woni koɓe mburtini ɗerol gam batte hollude mettorgal ɓernde maɓɓe e kawjaki e ko gar mo wadata o. Ɓe mbi doni golleji ɗi ko nimɓe e ko gar gonno gaɗa ɗum ɓe kokkiɗo enda balɗe tati ɗum yehe ɗum darne yernino secrétaire kawjiɗo filla fedde nde wi ɗo enda Umaru Amadou yerno wiri bandimi mbiyeteɗo Moussa Hassan nani kowi.
Biro fedde jinganore awƴoɓe looreji leydi Niger no ƴama looreji ɗi e ko gar faddi fuu joofe nder ko yaawi. Biro fedde nden jaɓay tokkude laabi ɗi kawjiɓe e ko gar darni fuu. Biro on hokki kawjiɓe nokkure nde balɗe tati ngam darna torra fuu ka himɓe gonni no torre nder nokkuje ɗe ɓe moƴƴina huunde fuu ɗum faa wooɗa. Biro on no watta daani he himɓe fedde nde fuu ngam ɓe ummoɓe daro ko watta heedoran heedoran gonaɗo no watte hakkunde maɓɓe on fuu ittama fedde maɓɓe nden ndu heɓa dimakum.
Gollal paddorgol ndiyam heɓato ndiyam maayo ñamuniɓe no ɗon sooli nimɓe laatiɓe tawaɓe ɓargol maayo yeruni no nimɓe bangere losogu ngu kollirɗoenda gaɗol paddorgol ndiyam ngol ɓe mbi hunde noon ko waddanta ɗo enda kamɓe saɗorma sanne laatiɓe no watta ɗo enda gese maaroje. Hande subana woni bandi min mbiyeteɗo Asuman Sina yeyi yewtidoyi e nder maɓɓe mbiyeteɗo Suleyman Seyni Alzumanani kowi.
ɓe
puɗɗana diggiyol gol illa gabbu gura ɓe paƴi gude ɓe kakkiti maaroje ɗen tawi du ɓe kanana waɗudegol daane maayo. Seedi am garɗam fuu ilan tanno naata, amma no ɓe gaɗirigol ni maaroje ɗen fuu filla mu'en kay gala. Ɗe goonga fuu ɓe garana gam wallude himɓe ko hani woni ɓe noddami ɓe cawodira he amin gam min ɓuri duuɓi hemre ɗo. Nden ne hegaki ɓe gara ɓe golla ɓe ƴamaymi ko ɓe gaɗata ɗum nafata maaroje ɗen. Komi hiɗuno woni e nangira ley gam renude maaroje ɗen e wuro gon fuu. Ko watta maaroje ɗen du
memaka.
Do filla tawe gallure ñame wawnake fawoɗe laamu fuɗɗi gollal golla du latingal ɗo enɗam umminol commerçaɓe ɓadiɓe beddaji ɗo enɗam. Ɗum do ni dartana ɗo enɗam commerçaɓe ɓadiɓe dow luumo dow e fawari joni sonnoɓe loreji e nokkuje e kujje gattaɗe dow laabi ko mbite panoji publicitaire noni. Hunde nde ɗume woni ko waddanta nder leydi meɗen Niger hano ko rimata do filla arzuko on. Bandi min biyeteɗo Asuman China yehi yewtidoyɗo enɗa e biyeteɗo Soli Abdoulaye jon ñeñal anda lugal nani ko wido ko waddanta bonanta.
Ça va avoir un effet négatif.
Nimsere no yottoto he ɓiɓɓe luumoɓe gomɓe no conna dow laabi mawɗi to e gatta cokaku maɓɓe. Ko ɓe keɓanno den ɓe keɓata ɗum joni. So ɗorma mo ɓe keɓi o no memanɓe faa yotto koreji maɓɓe ɓeɓe kawji hano nyamdu maɓɓe dow fi gurnam. De ƴeewama himɓe noon ko kilnaaka e joɓol mairie hano ko gasi gomɓe joɓata ɗum. Dey no handi mairie on tefana ɓe nokkuuje gam tasatorma on ɗuuɗu. Ko haani paamen leyɗe yaasi iri connoɓe ɓe no woodi ɓe kaɗataake ɓe gaɗa iri cookaaku. Dey fonditol kan haani watte nder mum ngam laabi ɗi wawta acceede ni. Dey no haani fonditol watte ley majji
positivement, c'est ça qui manque.
Sodo micito hitande funo fijo hurfare watte tanda nder commune Ingala region mo Agadez. Odandi du fijo no latingo do enda gaddo leyde kewde latibde do enda ano to durgol wodi sambe noni. Gam majju ni wadi ko maire mo Ingal biyetedo Sidi Mohamed Maman famtini bandi min biyeteɗo Ternan Fuday Mohamed do filla siriyaki fijogon nder lewru septembre waror.
Himɓe puɗɗi daarude no waɗe ngam ministre gattaɗo hadde ministre kawjiɗo fi durde Mohamed Boucha wari ɗo to amin dow filla fijo kirsalego. Toɓo waɗunongo balɗe ɗeya waɗi bononda. Ɗum waɗi ko tendere to himɓe joɗoto no haaja ñiɓite kam fuu he werirde to hoɓɓe mawɓe waroɓe to fijo goo wernete. Miccintiɗen ndu ni ko laso e tati yaade laso e joyi lewru septembre fijo goo waɗoyte. Ko seedodiri hikka e duuɓi ɗi to woni fijo goo fotodiri e wakkati mo maawan wari dabbaji durooɓe ɗuɗɗi. Huɗo fuɗi nokku fuu miɗo miila ko himɓe jewtowan du dow fii durgol hannde he jaamu. Ndenne hana filla kelle e jaleeɗe tanno.
Fedde hakkilinde fi hakke ɓiɓɓe adama nder leydi meɗen waɗi jahangal illukenga nder région mo Agadez. Mana jahangal ngal kam woni ɓe njaha ɓe darnoa laabi gon e nokkuje to ndiyam toɓaɗan yehi ñamoyi e fawari joni dow filla jahale nimɓe waɗoɓe jahale leyɗe yahade leyɗe e ndaroyde nokkure to kange wonno wasse to endam. Ɗum kol saabi ni ɗo enda biyeteɗo Ali Shina Ahmadou Koujeni secrétaire mo fedde jinganoɓe fi ɓiɓɓe adamaɓe o. O yehi bandimi biyeteɗo Moussa Mamma yewtide e makko ko hollini nder mana jahangal maɓɓe.
Depuis que les fortes pluies là
diga ko toɓo mango waɗi nder leydi Agadez bononda heɓama to yotti ni woɓɓe keppi yonkiji mu'en nder commune mo Dabaga. Ngam hecci kenga min de ko wi gite ton min gi'ani koye amin ko waɗi. Min jottini ɗum ɗo to horeɓe ngam ɓe keɓa ɓe ƴeewa fi maɓɓe o ɓe ballaɓe. Nde ni lamɗo jaɓi min jahan Ingal dow fi goto o. Soɗoromaji gonno ɗon hano himɓe dilloɓe leydi mu'en no jaha leyɗe yasin ko hana nder lawol ko hani toki kando fi maɓɓe no ƴewete. Ngam hunde noon ko woni nder hakkilloji amin. Ɗum waɗi min juuri nokkure witene OIM mo Agadez e mo Arlit to min jewtidi e himɓe jehoɓe no gara wakkati fuu nder fi o no hani ɓe balle dow dilludu maɓɓe du. Tataɓel ɗo kan woni nokkure to kanŋe gollete kamɓen dow e kokkaɓe darja ɓe nanganaɓe dow.
Comme on l'a constaté ça aussi des impacts négatifs.
Kenga no wani ko governor Morizion Zender noddi hokkobe hibaru gan batte hollude den dan yidde darnude labi do yahano warta bibbe region ben e fawari joni o hoji du do labi den dat wani ano wakkati dewgal nimbe mobilaji loreji latidi no tokka bangado nonim e fawari joni do o yeydo en dan o wi o daran dekude hitere do filla wadobe simogol ano isansi nebban ko attete der motaji do nonim nani ko wi bandimin bieteda Ali Keita wakkati ono duno hokkobe baruji kanko bieteda Isa Musa governor region Mozender
la fraude d'essence
yartinobe nebban essence der guika min kadi dum nyande dewgal motaji tokko diroji min kadi dum himbe tato do moto goto min kadi dum himbe didi hani ngabba no handi kebobe dewgal fondita do kujje de min jonni di gan hunne fu ko hewtibe be bullida e ko e mabbe diga hande kujje de min jonni no fuddan golle mu minen gatta dane e jon e motaji na motoji kamben do gatta fonditol do ko ewata dereji e lambaji majji gam handen duudal jande ko ngabbete wala lambaji der galluji dun do huune non ko wadai
elle sait qui va ce qui n'est pas normal
der rejio mamaradi tobandi am waddi sanne der feccere lewru ottindo ko wadi ndongo gon yeyi wodo sanne der region yaade sobirde modom yere ni no biete do isufu mumini masarus kawji do filla demal wiri bandi min biyetedo den dam Mohamed Maman wodi fawoti
cette maturité elle est constatée dans les départements de
to dungu mangu uri ede woni leydi madarumfa sedda der leydi agi hore hudo leydi tesawa e leydi gazawa nyebbe he awdiriji di to fu bodi fa kada waje e poule fu no kebo handen lumu madarumfa gauri nyamama himbe no himumade der leydi gazawa age e sobirde leydi tesawa nokkuje de goni nokkuje de awdir mum en batayno hokkerdu wadayno to
les pluies ont continué normalement dans leur département
altine betida woni ko jinga janginobe ligo tobe be fedde witede sinaseb galure do so be burtake hollude mettorgal bernde mabbe do filla njobdi mabbe lebbi didi di gomnanti yobaybe e faware joni e do lawongol gol namti yeyi hojoyi do filla tawe meru hawja kebe fawode yer donine be kolirbe be bi bilabi no dondarne kwat tawe dum woni be jeyi be durwi doyi e majjum yer ni no bandimi Dawda Hassan mo doso halirdo nda wakati yottidi non e biyetedo Saibu Adamu mo coordinateur fedde mabbe
au niveau de la gestion des contrats
do fi janginobe gombe no jangina fadde be ko jetti ko biite be contractuel ko min pami gomnati on no don itta juude e mabbe gomnati on watti gineji ekol do jonde sukabe ekol to joni gineji ekol di kambe janginta sukabe na janginobe janginta be to dun wadi min gatti dane e gomnati on mudina fi ami dun wadi kenga min gadi jonde metti to kesuwal mangal ko wuro dosu handen do min di du'a uji amin do ko waddata hoyirnan min accata do say nyande min pamrodiri gan gomnati on holli ko wawta hunti hajuji amin minen janginobe min korrama hano garbinobe
nani yawtere meden pindinal yerno kalirammi no annane do bi las je tatini ko nimbe no kawra gam miccitaade jimo bi teddo do ndam elaji mamanta ya dimado illu dubi ujinaje didi e teme jene e chapande joy e goto enda der gingimi region modifa neddo doni tawano do der waldere jimobe do enda der region nyame hande subanam bandimi ye yewti doy e nido latido yimi dino e makko biyeteda Abdullahi Halidu Maygizo noddi teddo Johnson Fakolay wi no jogi tanimo no miccitoma sanne e gurda makko e ko wati
Alaji Taya jimo gonga e gonga no ko latanake sukabe umma tore wombe no yima hande ko ƴewe ekkite ko gollowo sannedu burna makko fu o wada na dum na do hollude himbe finatawaji leydi mere gitar am arano kanko hukki kam dum wakkatiji gom omo noddakan omo sembindinakan dumdu mido andane o dum Allah yafum
que son âme se repose vraiment très bien
gamme cita de oduni wadi ko nokure to jimi jangete ya wada do inde makko to wete CFM Alaji Taya nani ko horeje ton biete do sisi amade wi tarnan fudai ahmed
Nokkure indirane CFPM tayade yimobe leydi meden jami gomnati nyibana be to be garta be ekkito nyumo mabbe godu be gada nagona wakkati fijo yimobe indirango pri dangurmu wadanu den gomnati der balla fedde leyde europe indirade fond européen de développement nyibino kurede nyibdi mayre timminama hitane dubi ujunere e keme jenay e la soji nay e jenay kode ardini woni ekkintinol yimobe wallude be ande wadude taykaki do fina tawaji leydi meden sarusi kawjido moƴƴinol kulle jimi e suudu desirdu kulle jimi nawtorteede der fina tawaji meden denno unu tawe der nokkurede dum fuudu woni golle e ko tawete der mayre
dawanta kibaruji meɗen fulfulde tili kirtento jamirti.